Zechifirike zitunyikirize olusi ne twevuma obufirika tuba ate tukyevuma obufirika ne tunyigirizibwa ne tutandika okulabuka mu buvubuka omulembe gukuyirirya lwakuba kati sitepu twazibuuka kandaba oyo wasinga okumenyeka kandaba oyo wasiiba nga tuuyana lwakuba eno musajja ffe tukola Naba yeno musajja tuyiribana Kaweleza baba singo kukazana Abasulanga bakola gapu bazigate Nokusinga baba manyo kuyia Kunonya rupia omugezi tasemba
Keep striving Asonga yoko wakili
Ozi hemiri mujiri jitia Heja femizivu na era tetu jitia Bulika na kuwaka sente ne tutafuta Tulie kukanya mambu pambale ne kubipia Na abantu baforusi ne tusanyusa Wali waka sera mwana rezivula Wali waka kasera nga kutuyana Uli muntu akunyenya koto zirina Eno muntu akubanja mudo jinga Zebio nariko wada sagara No!
Striving, I swear I don't know what keeps surviving.
Chalito vera feria Nemu erio verenga bakulira Yade chansi teno nyatude wansi Kozesa opportunity yo ati wansi Nemu community ngo vera kukulisi Eyaba guest mwanoro vera best Horoba baba kula bawotula na kumwanjo Boba na maganjo gulio madera muno Bobo zino nyolino sivalo Lino kubanga tewesa muso Gobala hani gofula muno Zebye mpise mwera bien kuwako
Keep striving Asonga yoko wakili surviving Keep on trying